Mama, bon, mama pose, mama, bon, mama pose, mama, bon, mama pose, mama, bon, mama. So najua mimi pozire, nimekupenda mama yangure, afadhali mimi lale nja, lakini mama pata kiture, so najua mimi pozire, nimekupenda mama yangure, afadhali mimi lale nja. Lakini mama pata kiture, miaka 17 re, mama umegonjeka sana. Miaka 17 re, mama umegonjeka sana. Furaha ya maisha re, naona unapoteza yoyoyo. Furaha ya maisha re, naona na. Afadhali mimi nilale nja, lakini mama pata kiture.